radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kebe kabaruji amen fulfulde altiner sappo lewru desambre janna yamde soki do studio tamani min en tawale maison de la presse do bomoko do juttino no do kabaruji du yo waygal Oumar kanko noddirte do Salimu Jora wonto oggi jamde to sakira bon compétitivité yimbe be tidallaaji jotti hitande 2012 wattu jono be mbiyebe kaaja totted hakkeji mabbe caggal ko boto wodno leleedi meden dile yonta tabbi non de ko wattu jono ko wotal jomingal do hawaluji gal be noddir COP 24 ko wonde wadde nokku noddirtedo kaccio vicile leedi Pologne ko heewi pelle ONG gonde tonde kollitiwde hakkeji bibbe adama en rewaka sabbi de sa ƴewi dido sadiyaaji no gonde yaltinede le odo batu de sa gonton yimbe lo golloobe li damaaje nokku no dirteedo lulu idum le cercle kanye babbe puddi ton murter mabbe nda andaka fuudo haadi wattu jono be kolli tiwde be kaaja jobdiji mabbe den jena reji mabbe dududu hono be kan tottirede dum secret bi wonno sembe kabaruji dum jogino do be tande di bismillah modon e hetaade yimbele be tidallaaji jotti hitande 2012 le sa haleedi meden di wattu jono be mbiyebe kaaja sariya o tacce faabe totte hakkeji mabbe dido kabaruji be dokki dun wakande be gonno wadde botu mabbe ko yaata yonterdo bomoko do o do botu wadi balde jeddile nokko yimbele pelle societe civile en fayottobe torraji din jotti kanyo humini be kabar hakkeji bibbe adama en kanyo yimbele humini be yalla sariya on tacce hakkon bibbe leedi malindi faanaatre damal gotel jeltre damal gotel feddinde min noddirdo CVJR nde fa keben famta do ko heba do odo botu kedde kanko dum won Ousmane Nyali Boule e Mamadou Samaseku
torabe leeti dallaaji tande 2012 de ko buri hewde mabbe fu yorewbe e sukabe yogabe mabbe janama yogabe mursi jawdiji mubben fu won fiyabe hono di torraji e nandore mudum fedde humnina gonga sariya e dewrintinal holiti wide wadan ko wayi fu yalla sariya ana wada be totte hakkeji mabbe kedde ko madame Dambale Huleymatou Sowi o commissaire CVJR
kaman sagu mabbe jati so be fedde CVJR na wondi e golle den non de secteur wadde tongane der e mudun ana hejo golle yugul joddi e kanye dawreji wonale lamu kando hinade gollere halfintede kabaru joddiji di
be torraji kewti be na ciuda e metti mu be be kolliti wide golleji di ana taadi koyde e be darte e lamu o e gollidibe mudun ngatta hen koyde mu ben kede ko madame Haider Aminu Umar Maygawi kanko wonno horejo conseil national des victimes
nous les victimes minan torrabe be ne dontani fedde CVJR ko heewi gonga hale tafun cagal mudun sariya golle fodde kabar joddi sifa torraji dina kewi e misalo hun cando hore hakkeji rewbe be yimbe chami dum dembe
e wiibe torrabe fahan leedo maldo nokkuje kewde ngodi wonno do fedde CVJR nde yottaki e wi mabbe himbe wombe leede nokkuje be torraji ngada fewde mubben ana goni leenti da laaji handen sabe faddetede cagal kede ko madame Haider Aminu Umar Maykawi
mais qu'est ce qu'on a ki wiide so yimbe no torrabe pe chamane tati wotere tan andani kabaru fedde CVJR lam ona yebi sanne be do yimbe le torrabe be o hedata ko be o hinata ko be den no alhani o do nokko o wotane hakkilo ana e torrabe be ngala fambu du bangal hinade ko e mabbe
basiji ana keddi wadde hakkune jaleñi lawi ana pale torraji goddi di gube jogidi ka bodo jokkini wadde le nokkuje de ana jokkini torrude himbe wobbe
sekrab so ngabbi do be mala me ande ngalo do bayni tertol mi joju modon no noddimi do di do numeroji di di kalon ko don chapande jide joy chapande jite nay sappo go sappo go chapande jide joy chapande jite nay sappo di ko pour yimbe le temedi don kany en bonandaji yonkiji mud en karbalé wudlé ndilé région mopti hitane 2018 no fedde no dete wumener wacci woccunde holli tri wide wakande be kolluno tongane mabbe de leedi meden di wattu jono be kolliti wid lamu o jatun ko daraki darne mudo so dido torraja no gondi e wadde fa kebe famtare kede Ousmane Nyali Boudi
memondir ngoji ngadde hakkunde jaleñi le région mopti o limtama le tongande holitama wede yo chapande na ididi no gay e jeego yo gube kapantode koy mo be ngadi sappo e jeego yo gube kapantode dina ngadi le tongane de ko holita wiyede ko buri hewde fu e di war horeji yo gube kapantode koy mo be ngadi dow yombitaade dow bonandaji ngadaade fewtude e jaleñi mo be dow holitinde wiide gube kapantode dina ngadi fewde e himbe mabbe di bonandaji hakkude jaleñi ngadi ko buri yonkiji himbe temede dido le winande holitama wiyede sinibe chami dow gelle de sakitot be kelade fa bona be ngatta yiteli majje be bama jawdiji majje be dogide e dabaji joomu endu le winande be kolliti wiide ko sabbe bini masibaji di yo sabe gube njogide kaborde de teta ka kaborde wasugol daranade larme mali ndenago bibbe leedi ndi e waygol dogginingol sari mon fu an wada ko weli dum leeti mode human right watch holiti wiide lanondiri ko yata himbe temmen dido le hitande 2018 de ko buri hewde mabbe fu be torraji ngada fewde mubbe horebe gube kabantode koy mubbe amiri en jaleñi kanan ko be leedi ndi gollobe humini be neddago kanye sebo hakkilo e banga ndenago
wotto jono himbe la gollobe le damarne no dotto nokku no dotto lulu idum le laamo kenya ba holitande de puddito murter mabbe de anda ka fuudo haadi ilalal bari jabbi non de be mbiba kajabe totte jenaariji mabbe jewtede yollono jobdiji mabbe di kaani be direde be biso ni himmeji mabbe di kuncenaka hore tan dum woni fuddo gol golle ka hala mudum wala ton kasen kedemo kanko no dotto amadou muktar bayo goto gollo le der da fedde ko mo sifirdo hen
woni hikka duubi tatti ka hitande fof men waɗani revendication fi hakkeji amen min heɓu min tilata bon ko ko mi woni haɓde fi mun ɗo woni duubi tatti ɗum fof min darta o min ronkuma heɓude bon rowani hitande ɓennde nden min waɗi réunion mum min yewti e maɓɓe ha min pamodiri e maɓɓe ɓe yiide waɗan joni minen ɓe wi joni ɓe signi papier ji mum haɓe gayni minen bulletin ji amen ko salaire de base ɗiɗi wonto joni noon minen mewi ɗum min famani ɗum joni salaire de base ɗiɗi wonto goto wona yoɓede honno ɗum wawata famorde mi yii min famani mi immi syndicat amen emin joɗɗi ɓen yewtide maɓɓe ha ɓe ronki ɓen ronkɓe ala jaɓude bo joni kam minen kadi mi wi ɓay syndicat ɗo wawani joni min kadi min daroto min heɓan ɓay ko hakkeji amen ko han kadi joni alorbare nde min darni golle ɗe min darni golle ɗe 6 timde riksi amen o ɓe calcule mum e salaire de base kesso o
yoga e pelle ɗum woni kumuniɗe kabaru ONG ngaji gonɗe nokkuno dottoɗo kacco vicile leydi pologne kawrital manggal gondugal e wadde toon kumunigal dow hawaluji ɓe kolliti wiide haqqeji ɓiɓɓe adamen kuncenaka le oɗo boto mawɗo gonduɗo e wadde tono wattu joni ɓe gaɗi noddago fewde e laamu koɓɓe ɓe fuu ɓe ƴeewa yalono ɓe kani fewtirde e tiiɗalaji no wattu wonti e waylitirade wori le leyɗele ɗe keɗemo kanko noddirteɗo fanni petit bon yo kanko laami fedde ONG nde ɓe noddirta karnde komo sifir dow hen
On était là pour dire aux états
Imade amen yo dalade lamukobe be micitina be wiide ana wara duubi tati hande on kolti on kuntana hore kala ko woni imadraji politikaku tabagul hakkeji be adama e potal hakkunde worbe e rewbe e ko nyadun kabaru ngure yo kulle do runde afrika ana fi yabade on don wiide der runde na jeyda e runde burde fuf yidi e torraji weltere wakkati e burde fuf wasude darnade hore mudu ledde de burde fuf jogadi torraji kanje dun nguri burde fuf famdude bawde ana hani so lamukobe be na gada imadraji ɓe dirtina hen ɓiɓɓe leydi ndi ɗum yo fayi ley ƴewtagol golleji mabɓe ɗi hana fi kamɓe kinniɓe kulle ɗe e kaña jamare nde mbasa jokkodirde banggal golleji mabɓe ñande foof haɓugol kuteji weltere wakkati kambat ɗum min gaɗi dillere yala parti feyi kala ko hawra dow muɗum heddo e ley ɗiɗon nokkuji ɗi hollitiniɓe wiide ɗo enne totondir hakkillaji ɗi gaɗete ka andandu foof hani matude kala ko hawra dow muɗum
hono yurko yurko hani haɓirede wattu joni mallin koɓɓe hakkillaji muɗum ene pecci sannano ɗiɗo golleji gorri hoɗolati sababu muɗum le leydi mali ndi yimɓe le hewɓe kolliti sa ƴeewno jobdiji ɗin gorri le leydi mali ndi ɗum laati sababu muɗum ɗo bomako ɗo min jiltini microji amen ɗi wakkande ñalawma keeɗenaɗo haɓude e yurko yurko wonde waɗiɗi le adnaru ndu fo keeɗe ko bomakon koɓɓe cifido hen dow faccitago Mamadou Samaseku
souvent on est obligé
sato men jittira fi wadde kulintereji yoga fayso mi andi wona fi ko wodi ne jiya fuf lam ko be na gujja milliardoji kewdi tawena gollobe ngala fay mbudu sa yi yurwirgu o ana heba sembe andanbe golle o kalfintaga fi gulleji di ndanna yi wajibi lidi ndi wasa yirwude so ene yidi habude yurwirgu o do alhali gollobe huncene hore juddiji mabbe di dun beede hakkilo am min kay ana hani goddo den di do taguji di kala luttudo sariya jukkeno haniri lam ko be jeehinade dum en fuf ndinti o do kabaru o ndanna mo fuf daro e danɗo muɗum en tawki wiide nde yiya fuf kanko vérificateur o na nedda laamukoɓe kala ko hawrintini banggal kore makko ɗe ka caggal muɗum fay hunde matatake ana e kulle ɗe neɗɗo hana fo jaɓɓude ka e leyleydi mari ɗo woni komin tawki wiide hunde fuf ana huɓana ɓiɓɓe leydi ndi en jan tan yo golle Allah minen mila wiide ana hani yo goto fuf golla e ley laaɓal
tiɗalaji gonɗi e figol ballon le leydi mali ndi ɗo wonde heɓnede jogal wattu joni fedde won ɓannude le leydi meɗen ndi ndeɗo fedde ɓe kolli tiwirɓe ƴeylono ɓe kaani rewnotinde gueɗe ɗe fou micceteɗen wi ɗiɗe tiɗalaji ko yata duuɓinde ñalawma hande ɗum e figol ballon le leydi mali ndi ɓe gonde wadde batuji mawɗi wattu joni o keɗemo kanko noddirteɗo Mamadou Hamane Sango o kanko laami fedde nde ɓe noddirta karafa nde komo sifi dow hen
Nous avons mis cette rencontre sur le
kunjani hore ngal do kawrital les sifa totondral haklaji hakunde kumani be kabaru ballon leddi mali anawara wattu yoga kabaru ballon leddi mendi da wondi etillaji kewdi batamum jati fifa huntani hore ju ingol fedde lo lernde konor fa hande bureau federation o ju inaka imad amen hollitinde kala go fawido o do kabaru do biltaki ju mo fufdum jabana de do dabare sabin detan wudi wakat jun o denno an hanno min jida min totondral haklaji du kala da dabriji mbawdi hebede faso haadi e mbawdi nawterede non dum gulli e le karutangal hultama wide min nelda fedde ko nonde tongande yalla min wallande li landinal batu
a organiser cet AG
fugul bolon leleed ele gonde le fedde imoande wattu joni dum wonde fiyede to lumeto hollitan wede mali ganyi kassen be kabyi leedi burkina faso ni be kawi dun be ngatti dum baddu goto ben keba fe baddel gotsi arande dum micciteden wede mali hawino leedi togo le ko warta ko be ngaram be pide e leedi senegal di feso be kawa man holliti wede mali jabbi yaade yeso
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
grabbe lobne le reso ngaji meden di en pukiran do kajolo do be kollitiude kajolo kanye jeu gwanyalo mo hande be jogi ton titallaji mawdi sanne ko nayiri bangal kurangaji wakkati fudi do kurangaji tajan ton kanko lamido fedde edem de o yukolati sababu mudu fale leedi kudwar ni nokku no dirte do ma habbe bi ton titallaji di mata sen nuru de gardan timminire fa do tumbutu do sabide watto nangiri en jode sekirabe holli tinde wiide mobile gotel gel banke goto je ton kanye yimbe lo bombe sumbu ciuti to tumbutu to wakkane ciutannondi wiiden wiyam won neddo goto gonnodo le hene engel darino nokku no dirtede stade municipal dum won to tumbutu to sina yimbe lebe kolliti wittan gel do mobile kabe jaadi e mudum neddo gonnodo le hen o dubbe bi sina jippo mobile gel karhan do kaddi tan betande do kabaruji meden di min joti on sane hedade hejo jame ka faande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam